mbobita digito ni wabu makae Sungithi ya mashambiki kini yone na zine wabiki Sungithi ya mashambiki kini yone na zine wabiki Shambiki siya kwa kana ome Shambiki siya kwa kana ome Piata ngoma kameke uwa Piata ngoma kameke uwa Meta nita zanita wabiki Meta nita zanita wabiki nebobu Shambiki mwamelele menuka Na mwenyanga ina shambiki mwamelele menuka Wazane boba utambu wa ndinjito muna Wazane boba utambu wa ndinjito muna Minelene tofauti makae Minelene tofauti makae Watambakine hata niaome Watambakine hata niaome Ye mashambiki kwanza mabina Ye mashambiki kwanza mabina somu Yukileta tobe bo shambiki ndinjitone habina Yukileta tobe bo shambiki ndinjitone habina Wenatu koma ne Christmas isu asikoko Natu koma ne Christmas isu asikoko Ngeza mwaru banga chane Ngeza mwaru banga chane Dijito mbaka asubui Dijito mbaka asubui Christmas imu asikoko Christmas imu asikoko kaina mana kwati we mbaka kiyoko wewe kwenda nzito kwa mana kwati we mbaka kiyoko sele sunde mujato kwa mana tini we mbaka kiyoko sele sunde mujato kwa mana tini we mbaka kiyoko Kiyoko. Wewe kwenda zito kwa mana kwati we mbaka kiyoko.